kuba lo mhlaba ngiyobe nawe ntombazana ngishumdalela yemina ngiyomtshela ngifuna ukuba nawe noma kuthiwa uyakhokhwa lo mhlaba ngiyobe nawe ntombazana ngishumdale mina phela ngiyomtshela ngifuna ukuba nawe mayo 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 you my soul you my love is bongi bongi la Mayo, Mayo, you my city, you my love, spongy, spongy love.
Whoa, 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 ngicela umele, sibe nabantwana ababili abathathu ntombi. Funa dlala dlale ngabo labhecekene. Ngicela umele, sibe nabantwana ababili abathathu ntombi. Funa dlala dlale ngabo labhecekene.
Mabanda when we temba la mito
Maye, maye
Gitela siba zibela batandi ndabaze
Maye, maye
Afanga felubala ntombi Ungeza ntoni na Nala lutando lungaga Luvela kutima
Singi saba nukwe tanda Sabu kukluza ngobangi kutaka Aye, minang saba nukubamba Bazo mputa ngipambe ngesanda
Numa ngabe ntombazana uwelikude Inhliziyo yami ntombi yokukuphi yokukupha Noma kuthiwa uyakhokhwa lo mhlaba ngiyobe nawe ntombazana
Ngishumdalela yemina ngiyomtshela ngifuna ukuba nawe
Noma kuthiwa uyakhokhwa lo mhlaba ngiyobe nawe ntombazana
Ngishumdalela yemina phela ngiyomtshela ngifuna ukuba nawe
Mayo, mayo, mayo
You my sweetie, you my love It's bongi, bongi love
Mayo